iyi Radyo Ülkücü Amerika. Radyo Ülkücü Amerika fikiri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mutkongera ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi. Mu Rwanda ho turi no kuri FM 104.3 no kuri FM 88 3. Abo mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88 9 radio ijwi riyobora badushakira kuri internet namwe mushobora kutubona kuri www.voa.com. Wikumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bita Cyuwo.
Ingendo hano Kampala, Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Gusigasira umuco w'Ikinyarwanda muri iki gihe by'umwihariko mu rubyiruko rukoresha ikoranabuhanga rya murandasi biragenda birushaho gukomera. Nta kindi gihe ikwirakwira ry'imico itandukanye mu mahanga ryigeze ryoroha kurusha uko bimeze ubu ngubu. Imbuga nkoranyambaga zirakwirakwiza amashusho y'indirimbo n'imbyino zinyuranye zigaragaramo abantu bafite imyambarire itandukanye n'iyo hambere. Imyitwarire n'imivugire nayo kandi ni uko. Byose bihinduka hakurikijwe ibifatwa nk'ibigezweho cyangwa ibyagisirimu. Muri iki gihe ibintu byafatwaga nk'amahano mu bihe byo hambere biragenda byemerwa buhoro buhoro, si ukwemerwa kundi ariko uretse kumenyerwa bigafatwa nk'ibisanzwe kubera ko bigaragara kenshi ihenshi kuri benshi. Nubwo amategeko n'imyigishirize gakondo bigihanyanyaza mu kugerageza kubuza ibifatwa nk'ibibangamiye imyitwarire y'umuco wa Kinyarwanda, bigaragara ko iterambere rigendanye n'ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga ryazanye n'ikwirakwira ridasanzwe mu ihanahana ry'amakuru ku bazikoresha. Ibikubiye muri ayo makuru kandi ntibyoroshye kubishungura kuko bigenda uko byakabaye. Ibi byatumye isi yose imera nk'iguwe gitumu n'igisa n'inkubiri y'impinduramatwara mu myitwarire by'umwihariko mu rubyiruko. Imyambarire, imivugire, imigenzereze itandukanye byose bigenda byigana ibyo muri Amerika n'Uburayi bifatwa nk'urugero rw'iterambere bigaragara hirya no hino mu bihugu byo ku isi n'u Rwanda rurimo. Kandi kubisakaza biroroshye kuko iterambere ryoroheje uburyo bwo gusakaza amakuru. Hashize iminsi mike urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rutaye muri yombi abakobwa bane bakurikiranyweho gushyira amashusho y'urukozasoni ku mbuga nkoranyambaga. Hari abatagera ku rugero nk'urwabo ku buryo bakurikiranwa ariko ugasanga bigenda bisatiraho. Byose bikagaragaza ko iterambere ryo gusangira amashusho n'amafoto ku buryo bworoshye kuva ku mpera y'isi kugeza ku yindi bigenda bibera ibibazo by'inzitane abasigasira ubusugire bwa zimwe mu nkingi z'umuco. Ahazazaho umuco w'u Rwanda haragana he? Urubyiruko rw'u Rwanda ruzahonoka inkubiri y'ikwirakwira ry'imico y'amahanga? Rushobora rute se gushungura ngo rugumane ibyiza rwimire ibibi? Abaruyoboye mu Rwanda bari migabo ki kuri iki kibazo kigaragara ku isi hose? Ibibazo n'ibindi nibyo byatumye ntumira Bwana Modeste Nsanzabaganwa, umuyobozi mukuru w'ishami ry'ururimi mu Nteko Nyarwanda y'ururimi n'umuco, ngo asangize ibitekerezo bye abakurikiye ikiganiro muri Isanga cy'uyu munsi. Nabanje kumubaza uko abonaho urubyiruko rw'u Rwanda rugana muri iki gihe.
Abana urubyiruko bafata mu mitego ibiri. Ibiri y'ingufu kandi yunga yungikanyije. Umutego wa mbere ni uko buriya bahanga amaso cyane hanze, kuko ibintu byinshi by'ikoranabuhanga biza hanze, imyambaro, inkweto zose ukoresha, imodoka,
bigeze kubijyaho impaka hambere ku mbuga nkoranyambaga, bamwe bavuga bati reka reka nta mukobwa wo kwambara imyenda migufi bikabije ngo agaragaze ibibero cyangwa se agaragaze bimwe mu bice by'igituza, abandi bati nyamara ariko ubwo mukavuga ibyo ngibyo nta hantu umuco w'ikinyarwanda utegeka cyangwa se ubuza imyambarire nk'iyo ngiyo, bati ndetse aribyo hambere Abanyarwanda kazi wasangaga bana b'inkumi hejuru batambara bambaye ubusa, kandi bati ndetse aribyo n'amashabure barayambaraga kandi shabure yagaragazaga ibibero byose uko byakabaye, ndetse ntihaburemo n'abambara ubusa. Nuko noneho bakavuga bati nta hantu umuco w'ikinyarwanda ubuza kwambara ibintu bigufi. Nuko hasa n'ahavutse ibintu by'impaka mu kuri icyo kibazo. Tugize Imana uyu munsi urahari, ubundi umuco w'ikinyarwanda uvuga iki ku bintu byo kwambara imyenda migufi wenda igaragaza ibibero ku bakobwa cyangwa se igice cy'igituza?
Ikintu cyo kwambara umusatsi ni ikintu cyo gushyikirwa na mba, ni ikintu cyo kwambara abantu bashaka nayo ibisobanuro bidafashe ibishingiye nk'aho ngo kera gukera duko abantu batambaraga, abatangira kwambara mane kuba umugore cyangwa se umuntu cyangwa se umusore ngo ngo arambara ngo natwe tu ntacyitwaye no kutambara ni kuko ngo nakera umuco w'abanyarwanda bari bambara umuco urakura umuco urakura ukagenda uhuzwa n'ibihe ariko nanone udataye ireme udataye indima yawe indima ni inwayo mukira yawe rero kuvuga ko ngo kera kirambaza kubera ko ikoranabuhanga ryari ritarasakara kugira ngo umwambaro uboneke vuba uzi akazi karimo kugira ngo uzaka n'impuzu impuzu ufite igishwa cy'igiti uzagikuremo umwenda wambara wari umurimo ukomeye cyane ufata iminsi n'ikoranabuhanga byinshi byari byanazamuka ariko byari biho byari bigoye kubona umwenda wawe ntabwo rero byari ngombwa ko abantu bakabona kiyambara niko bikenewe n'ubundi imvune irimo ni ndende cyane ariko nyuma rero aho tuvuga amasoko agiye imyenda ikaza ibirayi ikaza abantu bakayobora ku buryo bworoshye ukajya mu isoko ako kanya ugahita ubungubuza ayitwambara ibyo abantu batangiye gufata gahunda yo kwambara aho tugeze rero kwambara gusa uvuga ko na kera ntibambaraga nyuma y'imyaka myinshi cyane kandi ku buryo butari bwo none ejo ko kera twabaga mu nzu y'akatsi n'ibyatsi ndetse tugashyiramo n'imyenda mirimo na bimwe abatafite abikorangiye kugira ngo bagire ibirango bikikije inzu ikambere abantu bakaba batyo twavuga ngo na kera niko sokuruza babagaho ngo reka dusubire none dusubire mu nzu za nyakatsi twiriwe no kubibuka byashize ndetse urakura ugahuza n'iterambere ariko nanone utakaze byaremeremezo byawe byaremeremezo n'ibindi by'imyambarire byaremeremezo by'umunyarwanda umuco w'umunyarwanda ku munyarwanda ambara wikwiye ibyo byo biremezo uko wambara wambara kwambara amapantaro ambara wikwiye kandi wiyubashye mu myambarire yawe nicyo gituma ubu kera kubona umugore utambaye mu gituza ntacyo byavuze birebuze kera ariko uyu munsi ubonye umuntu w'umubyeyi cyangwa umugore agenda atambaye mu gituza ntavuze ariko ntakibazo afite cyangwa umutekereze ko afite ikibazo kidasanzwe ndetse rero umuntu ugenda uhuza n'igihe ntabwo twavuga ngo dusubire inyuma ku byakorewe kera byose umuntu ko icyo gihe byari byiza bigomba kuba byiza n'ubu byari byiza icyo gihe uyu munsi bishobora kuba bitakiri byiza kuko ibiri byiza uyu munsi ejo bishobora kuba bitakiri byiza ni ukugenda abantu bajyana n'igihe kandi begamira ku muco wambare umwambaro wakwambara ijipo ntiwakubaha bakobwa cyangwa se abantu b'igitsina gore bakwambara ipantaro bakwambara imyenda ya kinyarwanda bambare wikwiye niyo shusho y'umunyarwanda ikaje gushaka yaba mbuga nk'uko wikwiye niyo shusho y'umunyarwanda iboneye hari uko rero nyine uhuza iyo byakurikira mbuga ashaka ibisobanuro ibintu byigeze kubaho akumva ko ibintu biramba bigakomeza kubaho iteka ryose ugakomeza kubaho n'umuco wa kagari ibindi birahinduka kugira ngo byakwihuta n'igihe ariko ibintu byacu ntitubiteze icyo ibyo niba bishubije byose
yego rwose uranshubije hari ikindi kibazo cyo kuvuga bati ibintu birimo biraba ku isi hose ntabwo ari urwanda kandi urubyiruko rw'urwanda ntabwo ruri mu kato ngo tuvuge ngo ntabwo ruzabona bibera ku isi hose n'ibintu birimo kuba ahantu hose urubyiruko rw'ahantu hatandukanye niko rumeze niko rwambara niko rubyina niko ndetse rimwe na rimwe n'imvugo zigenda zicuyurwa n'indimi z'amahanga ntabwo twavuga yuko u Rwanda rumwe hariko warwo ni igihe cyagereye isi none kuba rukungu kubimeze urubyiruko rw'u Rwanda ruramutse ruvuze ngo reka ibindi bitubyihorere twe tugumane ibyacu tubona ko rwasigara mu kato rugasigara rwonyine mu gihe isi yo ikomeza gutera imbere ibyo byo murabivugaho iki
Birajyana n'icika kigamye amagambo amwe n'ibisinda kuri nyungu n'indi igitekerezo cyanjye atese ubijya mu nyine ko bimeze kuki twe tutabikora n'ibyo tutabikora turabizi aragara nk'abantu batazi kujyana n'ibigenge ikibazo yacungije neza
yego rwose
harimo kutashishoza no kwibeshya cyane gufata ibintu vuba na vuba uko yakoze n'ibyo uko yakoze nanjye ngomba kwihuta gutyo harimo kudashishoza buriya kuko iyo ungana n'urubyiruko ukarusobanurira hari aho bagera kumva yego rimwe na rimwe byose ibikorwa byo wabwiye cyarabumvise ariko n'ubwenge biba byinshi hari ubungubu mu bihe tugezemo nibyo kugurira hirya no hino wenda ibirayo izuba ryavuye za televiziyo abantu abakecuru abasaza abana yaca n'abakundira yose kubera ko ashoboye kurya bidasanzwe ndetse aho bari n'icyo gihe nta nubwo hari umuyaga umubiri wawe ukwemerera kwambara umwenda
yego
ariko kigeze kwakumye kigeze
komeza ndakumva rwose
ariko tuvuge ko cyari kintu kirengagiza kera cyane itandukanye umuyaga wawe izuba ryaho indobo yaho iki kimenyerimo biratandukanye nka kwa kundi umuntu abikuje amakote y'icumi kandi abana bakagera ku birenge twebwe twiyambariye agasengeri cyangwa agashati ntabwo rero twagera tugomba kugira uko yambaye bariya na ubudage niko mu ntoki niko mu butaliya niko mu ntoki niko natwe ngo tuyishe gufata ikibyambaye ngo bari gukurikira umuntu we udashishuye noneho kandi iyo ugiye tugiye cyane cyane iby'umuco uko bigiye byambaye birumvikana ukareba muri bibiri hirya no hino ku isi ukareba ibihugu bizamuka n'imbaduko n'imbaraga mu iterambere ibyaha bihugu ibyaha bice by'isi bitagiye bisakuma nk'uko bisakuma niba abandi bagumye ku muco wabo ya myambarire yabo kuya myemerere yabo kuyivuga n'ururimi rwabo kuya muco wabo muri rusange ibyo bitagiye kwigaragaza rwose n'umwana uri imyaka cumi n'ine n'icumi n'itatu abibona abantu bo muri aziya barazamuka cyane mu iterambere ariko kandi bari hafi cyane n'umuco wabo ibyo rero bikagaragaza ko umuco ari ifumbire nziza y'iterambere rikomeye kandi rirambye amafaranga rero guta kinyarwanda ukuta neza koko ariko kwitarura umuco wawe kikakeka ko uzatera imbere uko ubonye n'ahandi babikoze kugira ngo inzira itarishye waba usa n'uwibeshya rwose nako nsubisha uba wibeshya umaze kugaragara ku isi yose ko irimo mu nkingi zikomeye z'iterambere umuco usasira usigasira iterambere ariko iterambere rirambye rikomeye bonto ya de guru kan guma na musa entertainment pero ni ba chini chetu tanga una mano kukuwani jira mungu ya nago jira mbele kumucho ni kutanguli ya kuita kumucho chani chani chila kakarache ya kumucho riche nishichila honga hongo chama kakarela yesho kumucho hacho kumucho hizo ndeche kumucho kariku hande chivili kariku hande kwa ya kini kumucho huko awai chindu, awai uko, awai chindu kwa nifatani kishu ari kuhungu mwagagana kwa kumute hiyo mfashimu kwa 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 kume ukumea njini ya mwamba ito ya benja na huu uda wa huu
ukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri sanga umutumirwa wacu ni bwana Modeste Nsanzabaganwa, umuyobozi mukuru w'ishami ry'ururimi mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco. Turaganira ku ngaruka ikoranabuhanga rishingiye kuri murandasi rifite ku muco w'ikinyarwanda. Turagaruka mu kanya, ntimuje kuri
banyanyi b'ijwi rya Amerika. Uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Dutangire mwavuze ku cyo mwise imitego yo mu bwoko bubiri urubyiruko rugwamo, cyangwa se wenda abandi bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga bagwamo. Murabona hakorwa iki kugira ngo iyo mitego abantu be kuyigwamo bashobore kuyisimbuka batayiguyemo kandi bakomeze gukoresha ikoranabuhanga ry'imbuga nkoranyambaga n'ibindi bikenerwa bataguye muri iyo mitego, hakorwa iki?
Hari ikintu ugomba kwemera. Biriya ikoranabuhanga rirasimbuka cyane, riraguruma na riratwikisi yose. Kurikumira rero ni ikintu kitoroshye kabisa, kugira ngo uzakumire amakuru cyangwa amakuru yewe ari mu magambo ari mu bishushanyo ari mu iki acicikana ku mbuga nkoranyambaga n'ikoranabuhanga rigenda ryiyongera umunsi ku munsi. Ntabwo si ikintu cyose yaguye, ahubwo indi nzira yo guhangana nabyo ni ukugaruka inyuma nyine tukagaruka vijigo biraboneka, abana barara bireba, niyo tudahari burya ibyo tubona ibyo dukeka ko bazi sibyo mu by'ukuri, bazi byinshi kurusha ibyo dukeka, barabuka byinshi kurusha ibyo nibyo tukeka ko babona, babona ibintu byinshi, banakora byinshi kurusha ibyo tubona dukeka. Rero imwe mu nzira nziza guhangana nabyo n'ibyo bintu bya byinshi kamuco wa gifari n'uwo muntu cyane cyane mu rubyiruko
kinyango ni kugarukira nanone kwinigereza abana bacu kinabegereza n'umuco rwose ikibazo kiri ubu ngubu rero mu rubyiruko rwacu uburyo uburyo dukoramo uburyo twigishamo abana bacu uburyo dushaka kubatera imbere biciye mu buhanga ikoranabuhanga ibyo biga ubumenyi biga iburamuga kubera ko dusa n'abarungutse turarunguka tugafata umwana umuranga w'umwana 90% akaba ari hanze yacu akaba ari mbabare yasohoreye no mu ntekerezo z'ikinyarwanda
oye nta kibazo rwose nta kibazo komeza
umwana rero umukene yari umwanya w'umwana tukawuhariza abandi azimbigisa tukamutegura uko twamwambika twagira imana tukamuranyura icyayi twagira imana tukabona afite amakayinjiye twagira imana tukabona yarangije wa mukuru barimo muhari tukamuhereje twagira imana tukabona agiye umunsi mukuru tuwuhotira tukagira umunsi mukuru akirirwaho akirirwa iyo bituye tugiye ko agiye kwiga hanyuma ibyo bari kubahura na byo mwarimu afite ibihumbi bibiri mirongo itandatu ntabwo yakwita ku mwana buri munota ngo bizashoboke akamara y'umunsi akaza no ku mugoroba arushye afite n'umukoro wa mwarimu tukihutira kumufasha gukora umukoro haba turudushyitora isinzira arashonje bakamugaburira yagiye twagira imana akaba akiri imana tukamuhagira ubwo akarunduka kari kujyana wumve uwo mwana imyaka ibiri itatu ine icumi umwana yaducitse kugira ngo tuzamugarure biragoye ibyo navuga ni ibyo byinshi iterambere dushaka ni byiza turi kuza rizatugeza kuri byinshi ariko tujye tubitegeka iterambere dutekereze n'abana bacu dutekereze n'ubundi tugomba guha abana bacu umwana usanga nta mwanya tugifite wo kuganira n'abana nta mwanya tugifite n'ibyo yabonye ahubwo kuri za murandasi n'ubundi ayitiwe n'ubundi rwego bituruka buri munsi tubona n'umwanya wo kumuganiriza kuko buriya tumwegereye hari ibintu byinshi yatubwiye hari ikibazo byinshi afite mu mutwe ariko yabuze uwo abwira kubera ko nta mwanya tumufitiye ibintu byo kwiga amasomo yuzuye umutwe we nta wundi mwanya tugifite wo kuganira nawe ngo atubwire uko abibona atubwire uko babyumva atubaze n'ibibazo yibaza atabona umusubizo mu kubaka n'ubushakashatsi ku bagenzi be bangana badafite ibishingizo hamwe n'umuntu rero nawe aragenda atakara ajya mu myaka cumi n'umunani ari umuntu wari uzi aho umushaka nawe nawe kwambara ubusa bw'ibyo amenyerewe ibyo amenyerewe kubona kuri televiziyo kuza ko kuri neza abana b'izo ngizo nawe arashaka kubikora usanga abana bari mu mitangire y'imyaka cumi n'umunani cumi n'icyenda ntawe ubutinda mu bwaraje ntawe ubiki ugasanga rwose umwana yari ucicitse rero aho ngaho hari ikibazo dukwiye gutekereza n'iyi uburezi duha abana bacu ni byiza kuko tugomba kubishyirangira abantu bazi ubwenge bagahangana n'abandi bo mu rwego rw'isi mpuzamahanga bose bakaje ku rwego rwiza rushimishije kimwe n'abandi ariko ntitwibagirwe ko aho hose uhageze yaba umuhanga mu byinshi yaba umuganga kaminuza yaba umuhanga muri iki ngiki ariko ibyo mbere na mbere hari umunyarwanda
ahantu turahuje cyinshi ariko twagiye ku kuko cy'imbaraga akawumwe za imbere na mbere umuhanga muhanga bwe ukaza nyuma hari umuhanga w'umunyarwanda bifite agaciro gakomeye kurusha uko yaba umuhanga atabitse bityo umuhanga nyine yarije n'ubwongereza cyangwa muri amerika cyangwa muri australia azaba umudereva w'indege wenda tuvuge dufata udukuke kimwe cyo kiti kizitangaza cyane azamudereva w'indege w'umuyisirayeli kaba ntabwo ari umuyisirayeli w'umuyisirayeli w'umuyisirayeli w'umuturage wayo ireba myiza ariko ibindi bye biramureba yazaba yari aratakakurira gutakakurira ndetse akuye ariko yari atunze kuba umunyarwanda mbere na mbere abantu bari bafite uriya muntu afite ikimuranga afite abantu umudereva wacu umuganga wacu umuntu inzobere yacu mu buhinzi inzobere yacu mu ikoranabuhanga ariko hari ikintu kimuranga kindi kitari cyane ako kanya karamufashe kuko hari kandi umuntu ukuru w'umunyarwanda rero nta kirahagera tugomba kubashyira imbaraga zikomeye cyane imbaraga nyinshi ubwo nagiye mu mashuri natandukiye wenda ariko ni ngombwa kuko ubwana bwinshi bwita bwakizaga ko nta mwana w'imwicaro ngo bose bajya mu ishuri niba bose bajya mu ishuri rero niba bose bagomba kujya mu ishuri ntidushake imbaraga imbaraga z'uko bajya mu ishuri ari abanyarwanda bagaruke bajye bajyanye mu rugo ari abanyarwanda mu gice bazinduke ari abanyarwanda kandi n'ibindi ntabwo ari ikintu kigoye buriya ababyeyi twe nk'ahantu burya natwe tuba tudasobanukirwa hari ibyo tudasobanukirwa tukaba tukabyibura tukabyishyira tukabyishyira abantu hari guteza umwana mu gitondo ntara biga umwaka wa kabiri amashuri abanza cyangwa se uwa mbere cyangwa se yabyaye hasi mu gitondo ukamutunga uti ibi byose mu gitondo ubwira se umwana ukagabanya ko uwo muvuka niwe urema umwana nanyu wagenda mwiriwe aho mu ishuri mwiriwe ako kantu kamugana kukiyunga n'inkikishoro nk'iyo nk'akagozi kadacika gakomeza kamukurura ahandi iwabo yumva ko nawe yagiye mu ishuri hari ikintu cy'iwabo akabikora akakomeza akazamuka rero n'ibyazi utagaranye ndabibaza umwana uba akeneye ariko kujya gukunda n'ibyo kintu kwa hanko kwa data wa ejo kuzima kwa data wa ejo kuzima kwa amafi ibyo biragaragara nk'igihe mu rugo igihe rero mukuru wari mukaza kwiga kuri mukuru wa buhoro buhoro n'umwegereza wa muci twavugana wa mukinyi kugaruka ku ivuko ryo kuri wa muci akazakura nibura atandukanya kumenya ubwenge bwinshi no kumenya ibyo birakunda ko ushobora kumenya ubwenge bwinshi cyangwa se duke cyangwa se ntibimugire ariko cyane bwa mbere nk'umunyarwanda nicyo kintu gikuru kiza byose rero kiba kimurusha no mu buvuzi bwacu kiramurusha ariko isi yose icyo dukora ni ugutanga inama buri mubyeyi yari akwiye kugaruka ako kantu agatunga hari wigeze kujya uvuga ibibazo bijyanye n'ubugeni hari ukuntu tuba tugomba gutegura ni umwana akagenda akabarikira mu ishuri we akigisha neza amasomo agatangwa mu cyongereza amasomo agatangwa mu gifaransa yagaruka ugakeka ko ibyiza ari ukomeza kumubwira uburyo urwo ari rwo rugizemo uburyo rumufasha ibyo bituma rumenya neza ibyo bituma acengera ibyo yize tugahabwa amahoro aho umwana agira mu rugo akavuga
Ariko rero buriye nanone hari igihe ngira ngo biterwa nuko rimwe na rimwe umwana yavuze wenda nk'ururimi rw'amahanga yaba icyongereza cyangwa igifaransa akagira ibyago akagira cyavugamo nabi usanga bagenzi be bamuseka bati ni umuswa bityo rero ababyeyi bakanga ko umwana wabo aba umuswa bakagerageza niyo ari mu rugo kumuvugisha muri izo ndimi kugira ngo azitore azimenyere nabonye hari n'icyemezo cy'uko kuva mu mwaka w'amashuri utaha abanyeshuri bazatangira kwigishwa kuva mu mashuri abanza mu rurimi rw'icyongereza n'icyemezo cya leta ariko ntekereza ko mwebwe wenda iyo bibahira mwajyaga kubikora ukundi kuko ngira ngo mwakabaye mwifuza ko ikinyarwanda aricyo gikomeza nk'uko byari byarategetswe. Ukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turacyari mu kiganiro muri Isanga. Umutumirwa wacu ni Bwana Modeste Nsanzabaganwa, umuyobozi mukuru w'ishami ry'ururimi mu Nteko Nyarwanda y'ururimi n'umuco. Turacyari mu kiganiro ku ngaruka ikoranabuhanga rishingiye kuri murandasi rifite ku muco w'Ikinyarwanda. Reka dufate kandi karuhuko, mu kanya turagaruka tugana ku musozo w'ikiganiro.
Baramukije bakunzi namwe banyoni bishwe rya Amerika. Muhindura kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva. kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yacu.
Reka tugende tugana ku musozo twari twatangiye tuvuga ku byerekeye imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga n'ingaruka bifite ku muco w'ikinyarwanda by'umwihariko tugenda tureba ku rubyiruko ariko tutaretse n'abandi. Reka turebe icyo ishami mukuriye rishinzwe gusigasira umuco n'ururimi rw'ikinyarwanda ririmo gukora kugira ngo ibi bintu bitabere imbogamizi umuryango nyarwanda. Niki kintu murimo gukora kuri ibi bintu ko mubona ko byaje bije? Ibyo bintu bireze mu bahanzi bo mu Rwanda muri iki gihe urebye indirimbo zirimo zisohoka ziragenda ziganisha aho ngaho cyane.
Bireze natwe cyane ngo ntiturabizi ariko nyine tugenda dukumira cyane ariko ugaragara kisengura buriya ndabona ngo nubwo iyo hashyirwaga neza n'ikibazo cy'isisiteme ndabwo yacyo ndabura ni ijana byiza kugira ngo nabashe iki kinyarwanda cya corona virus cyaje mu gihugu cyacu ni ingaruka zikomeye cyaje abahanzi manzi yaramye ku buri wa tandatu mu gihe byari akaririmba mu gitaramo abantu bakoranye bishimye agacyura amafaranga akabaho ari ejo hari hari ubukwe cyangwa cyakuririmba cyangwa se ugamatina yinga cyangwa arashira amafaranga akaba bityo bityo cyangwa guhugu yina kakaba kagira igitaramo akaba kitunganya abakoresha none rero uwashije agiye gushyira umwaka hari amezi menshi cyane kuva mu kwa gatatu kugera mu kwa kane mu kwa munani menshi yicaye yicaye nta yinjiza nta kimugoboka gakindi naho leta yayishyiramo ingufu kugira ngo ibari kuyisubiraho kugira ngo abantu ibagarure bashyiremo bagarure umuntu mu bikorwa bakomeje n'inga zayo ni kamere bakomeza nyine umwanya wo kugaragaza ibyo bazi abuyeho hari igikino kitwa iwacu muzika kuri wa gatandatu abahanzi babaha umwanya bakaririmba bakerekana impano zabo bakerekana ibihangano bishya bakazi kandi bagakuramo hari icyo batahari ariko ubwo urukundo ni kugerageza kubaba hafi ukuntu byeze rero aragenda akabona za bantu yabona umukino ariko akeneye kubaho akareba akavuga ati ese yajya kuririmba imbwa ntizisize ndeba ari imbeho zumva akareba ngo ikintu buriya gikurura abantu ikiriye ari urubyiruko ndetse na benshi bashyiriye mu ishuri kubera iki cyorezo amezi atandatu mu rugo hari aho bahimba indirimbo bakajyiga yiganisha ku iki abana urubyiruko imyaka cumi n'itanu cumi n'inani makumyabiri aho ngaho noneho akaganisha kugira ngo akurure abantu benshi ikiba ari uko rero abakurura akagenda akabikubita kuri yutube z'igihe bacamo yakurura abantu benshi n'abanyamahanga twavugaga abahanga bari mu bare bakareba ko yadirigira kugura abantu bakurura abantu bakamuha amafaranga n'ibindi bintu cyangwa se mu buryo bwose cyangwa se mu mafaranga n'undi ku ruhande tujyanye ibyo mafaranga usanga rero bagenda muri ibyo ariko mu by'ukuri ari nko guhaha ishusho kandi turabagira niba kiyongera kiyongera yo kwiteza imbere kiyongera yo guhaha kuko ishobora guhaha ku buryo bavuga ko imisoro y'inyuma ntabwo uzahaha abantu bo gutuka abagiye bakugaya uje n'ibintu bizaguhire ntabwo cy'ubuyobozi iyo nama rero tugenda dutanga ariko kuko nk'uko tubivuze hari ako kantu katangiye kuzamuka twirinde dukumira buri munsi buri munsi ariko nyine ugasanga hari ingaruka z'ibikimo byagiye bigera ku bantu bose batandukanye cyane cyane abantu baba bacyura amafaranga bacyura amikoro ari uko bagiye ku bikorwa byabo bijyanye n'ubuhanzi n'ubuntu gushushanya agenda agashyira muri hariya abantu bagatambuka bakayagabira akajya ariko ubu ngubu kubera iki cyorezo ntabwo ibyo bishoboka ugasanga rero abahanzi babo n'ibibazo cyane bikomeye cyane ugasanga hari n'abagwa mu bishuko by'ubuvuga byinshi kugira ngo mbeho yagira akavamo uwo mutegeye ugasanga naho niyongera afashe ariko nyine tujya dutanga inama dusobanura ko iyo si inzira rwose iyo si inzira iyo si inzira ikwiye kuba urugero rw'umuhanzi w'ubuzima
Bwana Modeste Nsanzabaganwa umuyobozi w'ishami ry'ururimi mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco urakoze cyane kuri uyu mwanya uhaye radiyo ijwi rya Amerika
urakoze cyane
Nshimiye namwe mwese mwakomeje gutega amatwi ikiganiro muri Sanga nabiseguraho ko tutabonye uburyo bwo kubaha ijambo ngo mubaze cyangwa mutange ibitekerezo nk'uko bisanzwe kubera ko ibihe dukoreramo bidasanzwe. Gusa ndabibutsa ko mushobora gutanga ibitekerezo mukoresheje adresse yacu radio yacu voa@gmail.com. Muri Sanga y'umunsi reka tuyisubikira aha, ariko tubararikire gukomeza gukurikira ibiganiro byacu biri imbere. Bari kumwe na Jeffrey Mutagoma, ukomeza kugubwa neza.
Muri Sanga. Muri Sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika. Yabai, tumito chachu. Radio, ispika Amerika yo. Yabai, tumito chachu. Uguche, uki ugu chumuni. Yabai, tumito chachu. Ugu tangi jambo, uanyaji ugu yo. Yabai, tumito chachu. Gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Yabai, isubizo chachu. Mugu changi jambo, uwanyaji uguyo. Yabai, isubizo chachu. Radio, it's the jam. Afrika yabaye ikisubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yo